and the music. It's just God, a many bless, na many talk, ulali nkuta. Dream sick of valley, so rebellious queen kunta. My message iko clear, toka na leto kwa dunia that I should go for it. Hakuna kitu cha kufia that I was born for it. So no pressure, no no, nataki kesha, they know. Mi kufeli, no no, swezi anguka, they know. Na napiga goti kuvipata, presni nyingi fully bada. So kwa nguvu zangu tu, ni kwa nema zake baba, writing legacy. Now nikona ngoma na commando, that's history. Toka mitampa kachati sio laki ni bidi. Walidhani atutofika, but guess what?
It's your time, yo. It's your time, yo, yo, yo. Muda wako, show the world. Stay.